Munamawulire Arnold Anthony Musoke owomukutu ogwo kumutimbagano ogwa Alternative Digital Channel alabiseko mukoti ya Law Development Center emakerere navunanibwa emisango egy'okufulumya mawulire ag'obulimba kosa agasasamaza agali goleka nti mukomukulembeze w'eggwanga Janet Kataha Museveni yali afudde. Kigambibwa nti Musoke ow'emyaka ana mu ogumu emisango yagizza wamu n'abalala abatana bakukwatibwa wakati w'ennaku z'omwezi 26 Januari ne ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi oguwedde bwe yafulumya amawulire gano ag'obulimba ku mukutu gwe ogwa Alternative Digital Channel. Musoke wabula ajeganidde mu maaso g'omulamuzi w'eddaala erisooka Ivan Malova era n'asaba okweyimirirwa yadde nga kino kiwakanyiziddwa oludda oluwaabi nga lugamba nti terunategeezebwa biwandiiko ono bye yayanjudde mu kkooti kw'ossa okuba nti talina kifo kyankalakalira gy'abeera kkooti ya LDC kyetwala. Omulamuzi Malova wano wasinzidde n'asindika Musoke kwa limanda ku meera okutuusa ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi guno ogwokuna 2026 oludda oluwaabi lwanukula okusaba kwe okw'okweyimirirwamu.